Big up DJ Arthur for this.
Yes, music.
Simumba, Simumba. Mr. Motokomba. Brighton B. Akalanda no luse kuli wali hawa ponta. Samba maboko na asidi ya paku sonta. Simumba, Simumba. Blamless. Lasa waileta na kumeda. Don't tell me. Waleta bifu na isheta. Don't tell me. Badia walanda na litumpa. Don't tell me. Nifuna che muzibe. Nimevo blame. Ngaba ipompa na wapo. Don't tell me. Tutukila kumofenama. Don't tell me. Nangu lande na dipenda so. Don't tell me. Apande foya mwishibe. This. Nimevo blame. Distance ya malevo kwa tibota ya kutundu matafyampa. Nangaba kuminkanya ya vena tumbuma. Shila kwa mwiba pama sofa wekale. Pariati yengile pachani ninkola kale kale. Fyama nimbona limyeva te kutindeke. Mulandu na ba fly notilu nshilevo nindeke. Mapeso nunga atha aponye ngoma. Mponya malembo ya mbalanga shaka bati sangoma. Ntulanga foko ya ndi ya wanenungi. Wemba kwa tinevo zambia ya mamwandi tevengi. Chava kwa tivena nari sompange fumo. Kuyolo pae fitu vika peso ni chiripano. Wambona pabose wawa ni mpofita. Lanta yove ni mbapo pinevo ni sofu. Shimba singo mpela white apolo. Nangu venga langi sefi poshi bambi waoyo. Waileta na kumeda. Don't tell me. Waleta bifu na isheta. Don't tell me. Badia walanda na litumpa. Don't tell me. Nifuna che muzibe. Nimevo blame. Ngaba ipompa na wapo. Don't tell me. Tutukila kumofenama. Don't blame me. Nangu lande na dipenda so. Don't blame me. Apande foya mwishibe. Ni never blame me. Apama vazi tivilinga wankumyamo wakolwa. Wila ipanga bongo benda chumbu eti shololwa. Siki no ni atha nangu makijini. Nebo mwana chimpele mbewe na wafula matwini. Nechipe mpula e chiria. Zombi tina e filimba tompe valiria. Yes. Fitabo mina malemba mfuisa daily. Badia batila wa maflo kamba lemba shine. Inenga wambala tukemba nena manshile. Lola manimbo mochale hele ashidia lema. Mbapa majapo masakamu wikili. Mipapanga watesha polo kula muwefili. Yashidia pawelu noti sikiri. Besa vaya na madento formula mupokoti. No kulinga dama. Efilengesha kupole shemi pape masitu na nasha. Waileta na kumeda. Don't tell me. Waleta bifu na isheta. Don't tell me. Badia walanda na litumpa. Don't tell me. Nifuna che muzibe. Nimevo blame. Ngaba ipompa na wapo. Don't blame me. Tutukila kumofenama. Don't blame me. Nangu lande na dipenda so. Don't blame me. Apande foya mwishibe. Nimevo blame. Ngaba ileta na kume. Don't blame me. Waleta bifi na ishe. Don't blame me. Badia walanda na litu. Don't blame me. Nifuna che muzibe. Nimevo blame me. Ngaba ipompa na wapo. Don't blame me. Tutukila kumofenama. Don't blame me. Nangu lande na dipenda so. Don't blame me. Apande foya mwishibe. Ni never blame me.
Hey, Team 2 Wise. Yeah boy, yes, Pulo Gulam. Mr. Moto Combat. Simumba, Simumba. Ra! Don't blame me. Ngatua kuma na wanshulo kalosho. Na ewe ngatua kuma na waipunga wafu. Don't blame me. Epulo Gulam.